watakuja, watakuja tusaidie.
Mama bembeleza watoto. Mama elimisha watoto.
Wakuja tusaidia.
Ndiyo viongozi wa kesho.
Bembeleza, bembeleza, watoto.